want some? Come get some. Number one in the streets for giving you those hot shell exclusive, bringing you all that new music you're craving for.
The Revolution, Nairobi's chosen one.
Ladies and gentlemen, please welcome the Visual Mixmaster.
Mola amenipa sauti nimbe na kuimbia wewe. Mola amenipa sauti nimbe na kuimbia wewe. Aye, woman of my life, baby mama, nakupa mabawa fly. Nani atadao tapinge suri wako wewe. My material wife, una drama, nende kwa mwingine. Why? Chama pensi kina kipime, one dhahiri upino wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate kala, nywele laini, lips mafuta na zena shine. Kuoza kungara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi fine. Tukitoka out, tuka miwine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutakosign. Wendo, mama, 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 la mama. Wendo, mama, 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 wendo, mama, 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 ya mama, wendo, mama, 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 ya mama.
Kitazama sura yake na mwona modo, na yona taswira ya dabu, siyo ni nyodo. Na wona mpapaya, lafu na bota embe dodo. Na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu. Ngepata wapi, mwanamke wa kudumu. Ajiunge na wasafi, tusukume gurudumu. Na mnajua kasi take ya mambo ya kunyusumu. Mama la mama, oh mama mia. Kwako nimezama, nimezama, nimezambia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kusu mambo ya tango na vibambia. Nichakaze shori, nikanyagi zori. Kwa mkua mchaga subuhi nile kama kori. Tafadhali shori, sipandishi hori.
Ayana,
Nikki,
give me some cake.
Ayana,
zungumze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, golly, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
you're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. A long time. When you move to the left, I go to the right. I go to the right, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the bed, deep to somehow. Give me love, you give me love, yeah. Baby, love, yeah. Do some
yeah, 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 yeah. DJ Hop.
Yeah. If only go Sabina, go and come. If only go. If only. If only. If only go Sabina, go and come at her. Even out of mama, you come at her. Chan, chan, come, mi casa su casa. Girl, you better than them. If only go Sabina, go and come at her. Tulive ndana mama, ni kama kapa. Chano chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Shika mateka mihoi. I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left.
Now hear this.
Now
hear this.
Let me know. Baby, take it slow.
Show 'em how it's done, son.
Okay. Usiku nipe shoti. Ama ishiki shiki gut gut. Nilushe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea. My baby boy. Oh, 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 oh. Ukenda zako minta nyongonyea. Oh, 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 oh. Mimo zako imeshankolea. My baby boy. Oh, oh, oh. Ukienda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achaji waliza
me. Manara haya kuingiza. Ujue inapotoke.
Achaliza me.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achaji waliza me.
Mama unafanya tembo mtu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba. Pikia kunoli ni kumbata.
Piki piki upande uba.
Popote lipo kanifuata.
Ine bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema Mola ndo mpaji.
Oh, panda nipande tumwage mbolea. Baby, oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea. My baby, oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zambe.
Niku napenda pe giza giza. Kama uja nizowe.
Acheli wali zambe.
Wana na ya kuingiza. Ujue inapotuke.
Acheli zambe.
Now, 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 giza giza.
Now, here, this. I
put my mind on here, this.
DJ Happy.
Unolikite kuka, uwezi kutemea. Jima alimwagia kondo
uno DJ Hakim
tena waokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ili mtoa hechi baba yani a e I, o
uno everybody say uno I say my uno everybody say uno
uno zami kando kama hautaki uno upinde kama unakanda chapati sema uno sirizo mbusha hadi kwenye bati uno manga tele basi kata tarakibu tibu usijepata ajali uno la chibu chibu inamkondesha zari uno la reisi alinaga mifupa ukenda DRC kuna fari pupa ah, popote wanalimwaga yani kinaga ubaga we jaribu kuchunguzaga uno ndo linalegeza chaga uno lina waokoa makahaba baba kuna uno ndo wanikosa baba ili mtoa hechi baba yani ah.
Wana
kutukana nini wakati levo zako hawafati mbwa wa uswahili.
It's always a Hawkins music experience.
Yeah. Marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa konyuzi tisini sao zinapika mpaka laki tunawachoma kama nungu nungu wanakesha kama sungu sungu Betty Jackie Chan mtundu hadi na kuimbia kizungu. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on your dance floor. Soaking the hood, that's how I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, say that you want for me.
Bad girl, how you at my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I got that thing then I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing then I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down.
Now,
I love it when you put it on the
now,
dance floor.
Now, hear this.
Clean when you do the dirty
need you to play your song. I know you wanna go somewhere. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me? Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care.
So high, bring your body close to me. Shorty, want it for me. Baby, don't feel shy.
Nafika, wapambe wakisema we don't care.
Na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia. Napenda mano kato kibukia. Ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Minawe ujini kubebe wa shangae. Uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuche na hotae. Minawe unakula pia wala unafito. Chujuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu simu kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza Uma baby teama. Baby, te amo. Te amo.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amor. És destaque de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Com essa fama você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca meu body fica no lugar. Vamos pra mamá, pra papá. Por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata choco choco. Que me tocou. A mamacita que me tombou.
Myself, we love you too. Allow me to make you my wife.
DJ Hop.
Tiamo. I wanna spend all my life with you.
Nisha choka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Ena nipa. Baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife? Oh, baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife? Oh,
oh, great, doing it like none other. The dope boy from Nairobi, Kenya.
Changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife.
Now hear this.
I wanna spend all my life with you.
Chelewe kikuchu mundo mwami tachi kiononi na tekenya na kufanya ulewe.
Oh, you must be chakada kola. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh, I'ma go downtown for ya. Call you king for the time on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me a kid from a kumpa mama. A mucho yama, kama inazama. Niko pigi chenga kwa dana dana. Tu wafunge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tu wafunge kele. Wana wanao.
Make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwai mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana. Vicheche nchuhie simba.
Don't.
Bebe nataka weni nguli wa mapenzi sina shaka. Kaka cheme yusha pata wafuma TV ono haja ya taraka. Tunao, tunao bacha wapige domo tunao. Siwa pagi promo hao hatari achana nao. Ono meripata mekwisha aina utaka kubisha. Uje tukwe mapipa tule bata delisha. Aina majoto aina tutonge mafoto kaina.
Now, now,
pete,
now, now hear this.
Now
hear this.
Ja 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 Now you be the one, just believe her. Like diva, my diva. Oh, you turn bad man to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go front like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu, oh, baby. Mchana kwa siku, oh, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, oh,
okay, okay.
Mchana kwa siku, oh,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow, number one.
Jaja, your body, jaja. Jaja, your body, Jaja.
No, no, no.
Jaja, your body, Jaja.
No, no.
Jaja, your body, Jaja, baby. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja.
Jaja, your body, Jaja.
I hope you
don't say this sequence. I hope you don't say this sequence. Where you got it for back in the making the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kwa kupake wese, nese nese. Zame ndani na rungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Ooh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la la.
Kissing you in the rainbow from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take it slow, napo wine. Jaja, yo puti jaja.
Masa puti.
Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja.
Jaja,
na macho haya nada pazia, tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush, you can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka ni kwelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea,
kukimishima upenda.
Mkataka nikiwa,
moja moja, ukipata nafasi tukumbukane.
nitalipa boda boda. Achana mwendo kasi usijibane bane. Aha. Ewe binti mara, ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
DJ Hakim.
Sonona sonona. Eti, lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo, nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
The Revolution, Nairobi's chosen one. The Dope Boy from Nairobi, Kenya.
Mwaga wino, wakaramu ya penzi langu. Chimba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Ni muoga macho usoni, sijeshikwa na kwikwi kimasihara. Sema ni andae vipopkoni, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eki, inyo
tapata
nafasi.
Sipa, sipa, sipa. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba kia toto la mama Kiba. Jami na Shiba, unaishi kwa kuiga and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa Kariako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uza siso. Mi ndio bisho. Iga na kustopu mwone. Ochuru ziki ya tatone. Mina fanya wimbo, wana fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yoto shatimba. Tena unatukana, unakujo na jigamba. Unajona mchanja, unatamba sana. Midioka, yeah, midioka. Speedy midioka.
The Dope Boy midioka, from Nairobi, yeah. Kenya.
Oh, midioka, midioka. Midioka, yeah. Midioka. Mediocre, oh, mediocre, yeah.
It's always a Hawkins music.
Yeah, yeah, yeah. Brumpaka chini, bigo. Unataka kinga mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mdajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no.
Oh my god, yeah. He's back. He's back.
No, no. Come stars, eh.
Yo.
Bidi bom, bidi bom, bidi bom. Oh na, 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 na. Oh na.
He got me falling in love. You are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love. You should, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh.
Driving the ladies crazy. Who else but none other than
DJ Hawkins.
Anything you want, baby, I swear me I'm gonna do for you. Me
Dey mighty, I go pure bloody. I no go leave baby without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a
lipito. Me a paralyze when you get as close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You shop, baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie.
Yumba,
Yumba, champion boy.
Yumba,
classic.
Aga, make you wine in my baby. Wine in my baby.
Ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadona.
Vitima, biwaidi huo hivyo.
Jalina
pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruali, pare, viatu, kule. Silale, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby, wezi ufanya kazi ya bure. Ukiona king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, yongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na tijada salu sister.
Unetarashibu
kama unasizia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Unetarashibu kama unasizia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Una na 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 na
funga, funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini. Yumba kati kati. Yumba yumba mwili kama umelegea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Haupasue alde wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevalia usongo. Goma goma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu alde na udongo. Mzeka sema sen sema gosha mpera mpera. Nambeba sancho kana nyuma kafunga tira
sende. Asema baby ya pocket, baby ya pocket.
Now, hear this.
Africa, in a gun, baby. Show to take a cabisa, and you not in a visa. Your pyramid, no more. Iki la la, no takama, manita, na fumba macho, na futa shuka, na ona na pumba zika. Unishika, ipo hapo, na farigika. Mambo yako, mahaba yako, no mara na tono no kawe. Wana, 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 pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana. Na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Shit, this just got real. The Revolution, Nairobi's chosen one.
DJ Hawkins.
Nzi, kidona ni ufio, hengo alisema marathi.
Naeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rapi, ameniba nusura jeuri sina tena wendo ganzi. Menimaliza hasira siku mwe wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize. Shituke roza uzi waune. Mini pike ule chote. Unenepe upendeze.
Wala tukipana pale tulipo kutana. Jari kama tukapeana. Macho ya katisa mana. Wala tukipana
pale tulipo
kutana. Jari kama
tukapeana. Macho ya katisa mana. Wala tukipana pale tulipo kutana. Jari kama
the dope boy from Nairobi, Kenya. Kenya. Kenya.
Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kenya.
Kenya. Kenya. Kenya. Kenya. Kwanje puere.
It's always a Hawkins music experience. Semo
fenocho, utakula chengele. Kinyama kuru magia, ankuchumia tembele. Abila uruma unanichuza, mambo unayabaruza. Mimtoto unanikuza, weha.
Unachezazia kwaitu, okoro waitu. You dey give me banana, your life is tamana. Macheza kwaito, okoro waito.
My baby twacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che che che. Rumba che. Zina toka che che. Tukigusana gusana.
Unapenaga chocolate. Unapenaga chocolate. Mama tanyewa nikomeshe. Ya leo kiboko nikomeshe. Imezidi utamu
nikomeshe. Mambo mbaya
nikomeshe. Asa kukwacha we
nende kwa mwengine. Now hear this.
Chisi twa chese.
Bom, bom, bom. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do the reggaeton. Dirty, dirty, go, let it go. Body, dan, dan, on my bami, Joe. Take it easy, no go break my bone. Hey. I go rock your body when you enter my zone. Hey, my lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer. Hey, my lover, you make me shiver. Yeah.
Kenya ta Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, funu manolo. Yupolo mpaka moyo, akauka vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalua bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shakukani. Agiza nyama na pombe, atulea tuende chumbani. Nikupe mogwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ula ni, misuizagi kuzunguka. Kupe kabla kuja pambazuka. One night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula, akisusa mwingine atakuda.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata. Mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvi, ila kuna waze wa migodi. Awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Weza kona jaza mimba, boko jimu na jaza body. What I believe, what I believe, no money no law. Yupolo mpaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tumapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby ola ni, misuzaji kuzunguka.
Oh my god, he's back, he's back.
Nimechoka kwa single, natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya mandingo. Nimpate pendo, ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika, nikiwa naye. Ama atanitenda, kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema. Mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo, waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda posi, kuwa makini. Bora uwe na posi au officialini.
Yanini mikiki mikiki, twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wakwetu hawaaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Yonakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Ebwana wana zingo, anzini vikao vya sendo. Maana, mrembo, mrembo. kupita kimondo, oh, na majungu ya kibongo, na usiape time ya kutibu wenyongo, no. Mana, mrembo na kujuza, mana, nashukuru umekuza, chanda, chema pete na kutunza, namba, kuja ote waburuza. Na umesha nizima, hey. Na yo love, na yo love, na yo love, your love.
The Revolution, Nairobi's chosen one.